just mind your own business for a better living, you know. Come correct now.
Tuba la bula lero njakuba chapa. Undi mumanyi na zuma na ye Bulaba jeba muzale nzenu jebunya Shawa kuwa bulo kurusa mamu kuiga Ibe wawe mchika sete tebalina Ya huma mchakuna wala inebuza Newe kuwa mkisanga feche tukulina na ye Ezro gaga ya buchawa
Mkutana kusibirile kapikambo Kola vetu zirulina kuisa kukuba kola
Atuna mifumbu wa singa chikwe sense Kwa chelula ya look at this empty head Aha mbalina Namba kwejo dukate mkwa kuwaka nanti Kudi ya singa Kukula wakusoma yes. Singe nilaba Okuforwa lero
Famu mudana kusibi lirevyo vikambo Kola getu sinulina kuisa kukuba kola nyo Famu mudana kusibi lirevyo vikambo Kola getu sinulina kuisa kukuba
You better need